lang nawe Gifunu kubatshela ngomusa wakho Angifanele umusa wakho Baba namanje ungikhethile Ngiyafunu kubatshela ngawe Gifunu kubatshela ngomusa wakho Angifanele umusa wakho Baba namanje ungikhethile
Hallelujah, city, hallelujah, Jesus, he calls.